Lukka suura jowi aaya chappandetatietati yaaki chappandetatiejowee nayi gamoldou suu maaki. Ɓe mbi'imo koondee tokkuɓe yaayaa gaɗoo baptisma e cuumo e ngaɗa du'aare, non maa tokkuɓe faarisan go'en ngaɗata, ammaa tokkuɓe maa e nyaama e njara. Yeesu nootii wi'iɓe, on mbaaway kaɗon higooɓe angoojo nyaamuki nyamdu carel ngel wondi e maɓɓe? On mbaawata, ammaa carel e wara ngel ɗum hoccata angoojo on nder maɓɓe gada ɗon ɓe cuumoto. O wi'iɓe misaalu ɗum, walaa ceekoo lefel daga limcere heyre nyootangel to limcere kiiɗnde. To o waɗii non, o seekii limcere heyre nden, lefel kesal ngel bo yaadataa e limcere hiiɗnde nden. Non maa walaa gaɗayɗo inaboojam kesam nder faandu hiiɗndu. To o waɗii non, ɗam ƴuufay, ɗam pusa faandu ndun, ɗam rufa. Ammaa inaboojam kesam haani waɗee nder faandu heyru. Walaa bo jaroo inaboojam kiiɗɗam gaɗa ɗon ɗaɓɓita kesam, ngam o wi'ay kiiɗɗan ɗam ɓuri. Nder aayaaje ɗe en naniino ɗum ƴamiri annabi Iisa, ngam ɗume almaajiri'en maako ko tokkooɓe mo cuumataako bo nonno almaajiri'en annabi yaayaa gaɗoo baptisma e almaajiri'en faarisanko'en ngaɗata? Bo nonno nanɗen nder aaya cappanɗe tati e tati yaaki cappanɗe tati e joyi wi'i. Ɓe mbi'imo, koo ndee tokkuɓe yaayaa gaɗoo baptisma e cuumo e ngaɗa du'aare, non maa tokkuɓe faarisanko'en ngaɗata, ammaa tokkuɓe maa e nyaama e njara. Yeesu nootii wi'iɓe, on mbaaway kaɗon higooɓe angoojo nyaamuki nyamdu carel ngel wondi e maɓɓe? On mbaawata, ammaa carel e wara ngel ɗum hoccata angoojo on nder maɓɓe gaɗa ɗon ɓe cuumoto. En naniiɗo nde ɓe ƴami annabi Iisa, ngam ɗume tokkuɓe mo ko almaajiri'en maako cuumataako nonno almaajiri'en annabi yaayaa gaɗoo baptisma e faarisanko'en ngaɗata? En nanii annabi Iisaa nootii wi'iɓe, on mbaaway kaɗon higooɓe angoojo nyaamuki nyamdu carel ngel wondi e maɓɓe? On mbaawata, ammaa carel e wara ngel ɗum hoccata angoojo on nder maɓɓe gaɗa ɗon ɓe cuumoto. Ɗo annabi Iisaa e hollaɓe carel e wara ngel tokkuɓe mo suumoto, waato gaɗa ɗum hoccimo yaaki dow e carel ngel tokkuɓe mo cuumoto e ngaɗa du'aare. Ammaa jooni nde e mo wondi e maɓɓe bo angoojo e higooɓe muuɗum ɗum waɗataako ɓe cuumo, sey ni gaɗa o hoccaama yaaki dow. To en janngii nder deftere kuuɗe lilaaɓe, en nanay gaɗa annabi Iisaa hoccaama yaaki dow tokkuɓe mo ko almaajiri'en maako, waato kawtal sumpo tokkuɓe annabi Iisaa arande'en ɓe cuumo e ɓe ngaɗa du'aare, bo nonno annabi Iisaa wi'i ɗo ɓe ngaɗay. Ngam ɓe ɗawta faamuki, annabi Iisaa hokki ɓe misaalu ɗum nder aaya cappanɗe tati e joweego'o yaaki cappanɗe tati e joweenayi. Annabi Iisaa wi'iɓe, walaa ceekoo lefel daga limcere heyre nyootangel to limcere kiiɗnde. To o waɗii non, o seekii limcere heyre nden, lefel kesal ngel bo yaadataa e limcere hiiɗnde nden. Non maa walaa gaɗayɗo inaboojam kesam nder faandu hiiɗndu. To o waɗii non, ɗam ƴuufay, ɗam pusa faandu ndun, ɗam rufa. Ammaa inaboojam kesam haani waɗee nder faandu heyru. Walaa bo jaroo inaboojam kiiɗɗam gaɗa ɗon ɗaɓɓita kesam, ngam o wi'ay kiiɗɗan ɗam ɓuri. Annabi Iisaa e holla ɗo fii kesum hawtataake e fii kiiɗɗum. Misaalu bandiraawo am, sey njahaa luumo coodaa yaadiyol maaɗa kesol, njaaranaangol teelaajo ngam nyo'an ma. Ammaa sey teelaajo on taƴa yaadiyol maaɗa hawtangol e wonnga lefa kiiɗnga tunnunga nyootan maa kolte maaɗa. A jaɓay bandiraawo am, lallay se ko walaa a jaɓata, ngam to o waɗii non, o wonnaniimaa yaadiyol maaɗa kesol, ngam lefol kiiɗngol ngol o hawtanimaa e kesol ngol ɗum yaadata. To kanjum woni ko annabi Iisaa wi'ata ɗo nde o wi'i, walaa ceekoo lefel daga limcere heyre nyootangel to limcere kiiɗnde. To o waɗii non, o seekii limcere heyre nden, lefel kesal ngel bo yaadataa e limcere hiiɗnde nden. Ma'ana maajum bo woni, en kawtataa tokkuki annabi Iisaa e tokkuki dookaaji faarisanko'en. gam nderko annabi Isa ekitinta na dokaji hokkata yimbe amma e mo wangina nabi Adama lawol kesul ngol Allah jomirawo hisnata bi Adama daga hakki na e lawol dokaji iri di fari sanko en e modibbe attaura gam non e mo wangina lawol kesul ngol bi Adama sumpotirta e Allah e maunin kimo na e lawol dokaji iri di fari sanko en e modibbe attaura gam non to en kauta tokkuki annabi Isa e tokkuki dokaji dum yadata bo nonno limsere heyre yadata e kidnde gam non bandiraabe am sey jaben ekitinol kesul ngol Allah jomirawo lildo e annabi Isa wato linjila kollay dum en lawol Allah ngol kisnam bi Adama daga hakki e kita mako garay ka nyalde darngal barka imanu meden ko holare meden dow annabi Isa amma na e lawol tokkuki dokaji dina ngol lawol bu lawol Allah lawol kanungol lawol ngol yimbe be Allah moyyani jaraingol bi Adama wuro Allah wato aljanna barka annabi Isa gam non bandiraabe am fu ganyudo ngol lawol bu e dow lawol ngol yimbe be Allah monnani e dow lawol majjere e halkere wato lawol majjere e halkere der kita Allah der hite jahannama dum ha abada gam non bandiraawo am sey jaba ngol lawol kesul ko loda annabi Isa gam tokka lawol kanungol lawol ngol yimbe be Allah moyyani jaraingol ma wuro Allah wato aljanna barka annabi Isa emido Allah jomirawo hokkuma faamu dum der bernde maada amin.